etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza masiphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Sithethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza masiphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Ipohlela loqina, mantombazane please shesha gcwala icaravela. Zala uzo drive ngifuna ukuhlebela lo mntwana. Shisa amatekwane kube mhlophe amafastera. Bethi backseat rest tudla kikiteka. Khumbula ibhathi mhlinge ngilinde ozokhuluma. Ntombazane uzodilika. Ifunge kosho please buyele ekhaya. Angifuni ishite kuseni ngikokotelwa amaphoyisa. Ishaya izule wesigebengu sojava. Short left short right khona lapho uzobhanga. Asazi kunjani la siya khona nyogaxa. Kunamajita la ngaphandle axova abantwana. If they try that shit soshiya kukhalwa. Siphethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane ekamelweni angu seven. Ngebenza sama siphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza sama siphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza sama siphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza sama siphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Double packs yabagi kathi yangisaba. Guest list yamakaka singena mahala. Ibounce u blaza ngithola umntana organizer. Fuck the VIP 10 floor sojiva. DJ siza lapho ndoda dlala nengoma. No smoke in the club ngizoshisa inkawuza. Grab i-microphone ngishukumise lebandla. Uklevu futhi amakhala sigebengu yang over. I fucking non stop cause the cozy club owner. Mandeda ngishone bang bamba ibhiya ngithola ikhona. Siphethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza sama siphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Siphethe ingudu etafuleni singu seven. Amantombazane kamelweni angu seven. Ngebenza sama siphelele singu seven. Kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula.